what a magical show, the
Echinta ula tontulugu nyanga katapila my girl. Eno uchabuzi wankuwana kuwa kukazimu koko gamba pana. Choko nilira figa yomunana. Yeah, yeah, mambo mese noluma. Echinuma kuita tonkulira no. Ye waje wakulira. Evera ranyira zenga walumia.
You know my girl, you find I'm good. When I'm hungry you gotta be my food. Let's take a break and ride and go. You know my girl, you find I'm good. Let's take a break and ride and go.
Baby, I love you so. Yeah, mina. Mani tibio kolabio nonumia. Ana ye, kuda fine. Baby, you know I really love you more. Wafuwa, kuda fine. Baby, mani tibio kolabio nonumia. Ana ye, kuda fine. Baby, you know I really love you more. Wafuwa, kuda fine. Wafa kupula nechi. Chana change nga doli wakusi. Na ye baby can't you see, my baby I'm down on my head. Kwa te mama kubuza tonyeta, onta deke mundu atosika twiga.
Busungu wachi baby ononzita, ya 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 ya. Ulimulu nje nyomu seno, ne malaika tezi manyiti oveno. Toni majeno ni naya wako, ngako zisinu seno.
Kwa gala nyo baby no tonjiwa, kwa tako uluji nenguma. Kwa gala nyo ma sweetie tonjiwa, baby I love you so. Baby manye tibio kolabio nonumia, anaye, kuda fine. Baby you know I really love you more, wafuwa. Kuda fine, baby manye tibio kolabio nonumia, anaye, kuda fine. Baby you know I really love you more, wafuwa. Kuda fine,
baby you got me super sniper. Is a movie style in Tomb Raider.
Ndi wa manji nganyo nyinwanyi. Lwa kuwaza isi ya kawani. Baby, ni kwa lali zesiri ya mwanyi.
Njoga mkola bifa itija. Na change kwa taona. Ofunye siri na walala. Zichuka mwa wakabia bona. Yona zini sabama sana.
Baby mkwetaga. Mchimanyi na wonetaga. Wakua opisanga saga. Baby, many tibio kolabio nonumia. Ana ye, kuda fine. Baby, you know I really love you more. Wafuwa, kuda fine. Baby, many tibio kolabio nonumia. Ana ye, kuda fine. Baby, you know I really love you more. Wafuwa, kuda fine. Eh,
kuda fine.
Oh, so kuda fine. Eh,
kuda fine.
Bikara jemi no mina buta magico.
Yeah, super sniper. Yeah, sasa kumemiro, auntie.
Happy breakups.